bado tunapindwa. Mifiko ni sunjima, bado tunapita. Mbiyo toto mama, fraye tu supisa. Supisa, fraye tu supisa. Manigas wanakunja, manigas wanakunja tu, wanakunja tu. Na sisi tunadunda, na sisi tunadundadu, tunadundadu. Ayu, nikipiga deal na mseki, mami hu. Nakumbuka kwanza nyumbani hu. Mara natoka na flani yo, ili kabukira mani yo. Mara naputa mjani yo. Maneno kitu simple, agalafu my people. Iyo natoka chapuzi, chapuzi natoka chapuzi. Chapuzi natoka chapuzi, chapuzi natoka chapuzi. Chapuzi, maneno kitu simple, chapuzi. I'm more than your vision, chapuzi. Agalafu my people, chapuzi. I know I'm the mission, chapuzi. Hini kuona mbuno ishine dola moja. Mio tuta kiswazi do vila na njikongoja. Shida kitu gana tunaishi mara moja. Kihitu swa chukie streets nina wanyoja. Mangi tuwa whisky wao, Dubastina. Isige kuwa hivi nao, Dubastina. Mangi tuwa whisky wao, Dubastina. Isige kuwa hivi nao, Dubastina. Nuhu wana 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 fit. Mbura mchoy kuliko wana wana fit. Na zao, zushki bao. Wana tingine za chuk, mine shuki yao. Waya, kustungu. Na shkuru mola, ananipa michungu. Nazidi kungara, nanitika bongo. Bongo Dubastina. Iyo natuka chapuzi, chapuzi, natuka chapuzi. Chapuzi, natuka chapuzi. Chapuzi, natuka chapuzi. Chapuzi, maneno kitu simple. Chapuzi, I'm more than your vision. Chapuzi, I got love for my people. Chapuzi, I know I'm the mission. Chapuzi, hini kuona mbuno ishine dola moja. Bia tuta kiswazi do vila na jikongoja. Shida kitu gana tunaishi mara moja. Kihitu so chukie streets nina wanyona. Nenga, nenga. Iyo natuka chapuzi. Nenga, nenga. Iyo natuka chapuzi. Iyo natuka chapuzi. Chapuzi natuka chapuzi. Chapuzi natuka chapuzi. Chapuzi natuka chapuzi. Chapuzi maneno kitu simple.